warka ka imaanaya maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegaya in diyaarad maanta ay markii ugu horreysay muddo ku dhow lix bilood ay ka digtay degmada bardaal ee gobolka baay. duulimaadyada caadiga ayaa hakaday kadib markii bishii may horaanteeda diyaarad gargaar siday ay soo rideen ciidamada etoobiya sida ay dadka deegaanka ay sheegeen. saraakiil ka agdhow dowladda etoobiya ayaa xilligaasi sheegay in ciidanku ay ka shakiyeen diyaaradda. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
markii ugu horreysay ayaa maanta garoonka diyaaradaha degmada bardaale ee gobolka baay, tan iyo markii shirka diyaaradeed uu ka dhacay bishii may sanadkan, waxaa ka degay wafdi isugu jira wasiiro, saxafiyiin iyo dad shacaba. guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq caracas oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dib loo furay garoonka diyaaradaha degmada bardaale oo aysan wax diyaarada ka soo degin tan iyo markii diyaaradii lagu rasaaseeyey halkaasi ku soo dhacday.
waa mahadsantahay horta garoonka degmada bardaale horey wuu u furnaa, wixii hore shilki yaraa dhacayna kolley waa laga wada hadlay. maanta diyaarad wafdi hogaamiyaha wasiirka arrimaha gudaha oo ilaa wasiirka warfaafinta amniga waxbarashada iyo wasiirooyinka caafimaadka iyo wasiirka gaadiidkii iyo duulista hawada koonfur galbeed ilaa shan wasiir iyo wasiirka hogeenna iyo guddoomihii gobolkii iyo maamulkii ayaa meesha ku degay. alxamdulilah ilahi baa nabadna geeyey. albowrkana degoley maadaama muddo saxa yarna hadda waa furan yahay. meeshaa ku sugana hadda
waa gartay. marka tan iyo intii shilkii diyaaradda uu dhacay oo diyaaraddii halkaasi lagu rasaasiyey, wax diyaarada ma ka degeen garoonka?
maya maanta ugu horreysa maantay ka degeen, waxaasna shil dhacay buu ahaa. alxamdulilah kulley adeegashana waa dowladihii maaragtay ayaa ka wada hadlay. marka dimaanta diyaarada ugu horreysa maanta ka degday degmada bardaale.
wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa isna sharaxaad ka bixiyey dib u howlgelidda garoonka diyaaradaha degmada bardaale.
saaka waxaan diyaarnay degmada bardaale ka tirsan gobolka baay. wafdi ka socday dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo isugu jira wasiiro badan. safarkayna wuxuu ku qotamay sidii xaaladaha degmada iyo loogu kuurgeli lahaa, sida aad la socotidna in muddaa waxaa hakad ku jiray garoonka degmada bardaale. insha allahu tacaala hadda si nabadaan ku tagnay, ilaahay idinkii wixii hadda ka dambeyna wuxuu noqon doonaa garoonka wuxuu u shaqayn doonaa sidii awalba uu u shaqayn jiray. ilaahay idinkii insha allah.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.